Jande go'o, Bandi Suleimana. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe. Miɗon canna on nder inde lamɗo Jomirawo Jom Jam. Miɗon beltina ko min mbawi wartude handen ngam tinde siriyaji men dow habaru mburdam kesam. Minen fulɓe, miɗen jiɗɗi bandi amen ngam eɗen godi bandi ɗuɗɗi dow mburdam men, hano ƴeelu kewngu no fukkina hakkillo amma hokkata mburdam. Na lawol jam waɗɗaki, na du wana ko rawni fuu woni kosam. Amma oɗon andi ko nder haala Allah no wodi dewtere hewunde bandi. Annabi Suleimana windindi, nder majji en tawan bandi ɗuɗɗi e haalaji mawɗi goduɗi maana. Nder bandi ɗi en keɓan andal e hakkillo ko heewi. Handen en puɗɗan hettinade e moɗon onon hettiniɓe dewtere bandi lobbere nde Annabi Suleimana windi. Tawte no hayɗini on ko dewtere bandi no tawe nder haala Allah, amma acce mi haalana on ko nder haala Allah no tawa dewte ɗuɗɗe feere feereje. Arande no wodi tawreta, Annabi Musa windi tawreta. Nder tawreta en tawan tarihiji dow Adamu e Hawa, Nuhu, Ibrahim, Isiyaku, Yakuba e Yusufu. En bawan du jangude tarihi Musa e noy Allah wurtiniri himɓe makko nder leydi Misira e noy o hokkiriɓe tilsinoje. Ɗiɗaɓere no wodi dewte annabiɓe. Eɗen mbawi jangude dow mburdam Yosuwa e noy Allah ɗori himɓe Isra'ila nder leydi ndi Allah hoƴanno Ibrahim aadi illa ko ɓooyi. Eɗen mbawi jangude dow mburdam laamiɗo Dawda e ɓiko Suleimana e laamiɓe ɗuɓɓe. Eɗen mbawi jangude du dow mburdam annabiɓe e haalaji maɓɓe ƴuɗi to Allah. Tataɓre, eɗen godi dewtere Jabura. Laamiɗo Dawda windi suraji ɗuɗɗi nder dewtere Jabura nde. Suraji nder Jabura hano jimi non, jimi ɗi no teddina Allah. Eɗi jangina en kujje ɗuɗɗe dow Allah e gam ɗume kanduɗen teddindemo. Neɓre, eɗen tawa du nder haala Allah dewte andal. Annabi Suleimana kaw windi dewte ɗe. Wore nder dewte andal ɗe kaw woni dewtere bandi nde jangete nder siriyaji garoji. Ndenne, nder haala Allah taweten tawreta, dewte annabiɓe, Jabura e dewte andal. En tawan du linjila. Nder linjila eɗen mbawi jangude dow mburdam Isa Almasihu e tokkuɓe makko. Nder siriyaji amen garoji, min kettinto e moɗon dewte bandi. Min jangidan e moɗon suraji cappanɗe tati e go'o fuu. En gi'an ɗume Allah janginta en dow haalaji kewɗi andal e hakkillo. Laamiɗo Suleimana hawri haalaji kewɗi andal e hakkillo ɗi. O windi ɗi fuu nder dewtere bandi. Amma moye woni Laamiɗo Suleimana? Toy o heɓi andal e hakkillo makko? Acce kettinoɗen ko haala Allah janginta en dow Laamiɗo Suleimana.
Wakkati Dawda ɓadino maayde, o tilsini ɓiyiiko Suleimana, o wi'i ɗum: min mi soƴƴototo ƴuumi, sembinɗin hoorema, adu cuusal. Tokku tilsinooje Allah Joomiraawo, Allah ma, tokku laabi makko. Hano no ɗum windira nder tawreta Musa ni: heɓa golle ma barkine nder ko ngatta fuu he to njahata fuu. Nden Dawda timmi, o mooɓaama nder siire Ursalima, wi'eteende siire Dawda. Dawda laami Israel duuɓi lasooji ɗiɗi. Nden Suleimana jooɗi dow jooɗorgal laamu baaba mum Dawda, o laamoreke e jam. Suleimana no hiɗi Allah Joomiraawo, omo tokka tilsinooje baabiiko Dawda. Allah wanganii Suleimana nder koyɗol. Allah wi'imo: yaman ko njiɗɗa fuu mi hokkete. Suleimana nooti: Joomiraawo Allah am, an melli maccuɗo ma laamiiɗo nokkuure baaba am Dawda. Amma min kay mi suka, mi annda no laamu jogirte. Wattu andal nder ɓernde maccuɗo ma, faa laamo himɓe ma, he seendira ko wooɗi e ko boni. Ngam moye waawta laamaade himɓe ma tedduɓe sanne ɓen? Ƴamol Suleimana ngol weli Allah sanne. Allah wi'imo: ngam ɗum ni woni ko ƴamuɗaa kam. A ƴamay sabbugo juungo, a ƴamay jawdi ɗuundi, a ƴamay du maayde wayɓe ma. Amma a ƴamii kam andal tan ngam keɓaa kakkiloɗaa, anndaa ko wooɗi e ko boni. Nda, mi waɗante hano no ƴamirɗaa, mi wattan andal nder ɓernde ma. andal ngal bagoto hebay illa arande. Ngarobe potatama. Mi hokkete du ko ajamay kam. Jawdi e teddungal. Ngal laamu fu hebata nder jamanu. Se a tokki laabi am. A hakkilake e tilsinoji am. Hanono baama Dawda hakkiliride. Mi beydan sabbungo ma. Nden Suleymana fini. O faami ko dum woni ko o hoydi.
To, do woni to dartoden do jande tarihi Suleymana. En nani ko Suleymana no bi Dawda. Fande Dawda mayude. O wi'imo ko om handi tokkude tilsinoje Allah joomirawo e laabi makko. Hanono dum windira nder Tawreta Musa ni. Gada mayde Dawda. Allah wangini hoore mum e Suleymana nder koydol. O nani ko Allah jami Suleymana na. O jami mo. Jamam ko gidda fuu mi hokkete. Suleymana jami jawdi na inde lobbere na. O jami sabbugo jungo na jalaade waybe mun na. A. O jamay kujje de. Amma o jami Allah andal. O faami ko nde omo yidi laataade laamiido lobbo omo haaja andal jungol to Allah. Omo yidi andal jungol to Allah burde hunde fuu. Acce kettinoden kaden no Allah notori Suleymana o wi'i
mi wattan andal del bernde ma andal ngal baagoto hebay illa arande ngarobe potataama
anani dum na Allah hokkimo andal fa baagoto hebay illa arande ngarobe potataamo amma gam Suleymana jami andal burde hunde fu Allah du hokkimo jawdi teddungal e sabbungo jungo jonin Kettinibe men acce kettinoden tarihi garowo fananen no Allah wattiri andal gal der bernde laamido Suleymana e noy Suleymana golliri andal gal fa o laamo himbe makko
den rewbe jeenobe dido gom gari to laamido on be dari yeso makko goto der rewbe wi'i Allah sabbinane min e debbo on der suudu woru min jodi Mi rimi nder suudu ndu balde tati gada mu debbo on durimi min dido tangoni nder suudu ndu nder jemma debbo on fukki do bingel mu gorel ngel mayi o ummi chaka jemma o adi iyam hadde am wakati mi do dani o dekimo do endu makko sukalel makko gorel mayido on du o residu hadde am subaka ummi mi fami muinina biyam senji ummi mayido Timu momi fa wodi nder jeyngol subaka paamumi ko hana suka am mo dimumi ono debbo on wi'i hana gonganum iyan no wuri iya mayi amma debbo arano on du wi'i hana nonno iya woni mayido on iyan woni burdo on ni be kaliri yeso laamido on nden laamido Suleymana on wi'i debbo goto wi'i iyan woni burdo Biya woni maido on. Oto du wi'i hana nonno. Biya woni maido on. Mo an woni burdo on. Nden laamido on wi'i. Tefene kan takubahi. Engaddiki yeso laamido on. Laamido on hokki laawul wi'i. Choppe sukan burdo o chaka. Kokkon goto mabbe fu feccere. Nden debbo mo chukalel mu wuri on. Gam yurmende wonde hakunde inna he biddo. O wi'i. Ya joma, hokkumo bingel mburgengel, tombarengel. Amma debbo oto wi'i, a hebatangel, mindu mi hebatangel, choppengel. Nden laamido on noti, kokke debbo arano on chukalel mburgengel, to choppengel. Debbo on woni innigel. Israel funani kita de laamido on wadi. Be kulimo gam be ji'i ko andal Allah no der bernde makko gam o hitarake he gonga
to bandirabe en gi'i der tarihi o no Allah hokkir Suleymana andal fa o lato lami lobbo gam himbe Allah habaru andal Suleymana sankitake der leede fereje gom kettine dume hal Allah wi'i do andal mangal gal Allah hokki lamido Suleymana
Allah hokki Suleymana hakkilo e andal mangal sanne hano taasiri daande maayo. Andal Suleymana no buri andal himbe lettugal fu. Ingal buri ngal himbe leydi Misra fu mangu. kanko buri neddo fu andal inde makko yehi der leede piliide leedi mabbe fu o wadi bandi ujunaji tati e jimi ujune e joyi himbe no iwa lenyi fu no ngara no kettino akillo Suleimana laami be nanube fu lili himbe mu en ngara kettino
laami be duniyaru fu no jiddi nanude e ekkitade do andal Suleimana ngal handen en jetta Allah gam enen du e den baawa hettinade e ekkitade do hakkillo he andal Suleimana mangal ngal Allah reni dewte andal tati de Suleimana windi faru duubi ujune didi e keme juwetati bittidi Allah no mauni reni haalaji Suleimana kewdi andal der dewtere seninde gam meden fa baawen jangude di fa handen enen fulbe mbi'ata ko rafi andal no buri nyibre gada jiwoni nyibude acce kettinode andal e hakkillo der bandi Suleimana di faabe do den du der hakkillo e andal jonin en kettinto fuddorde dewtere bandi de Suleimana windinde en nanan gam dume wadi ko o windinde
dum woni bandi Suleimana bi Dawda laamido Israel o windidi gam faaminde himbe hakkillo e janginol heba be paama haalaji kewdi andal gam hebude janginol ko handi do dartinaaku do gongaaku e do ko foti heba hokkude huifube andal hokkude jokolbe andal e taykaaki godudo faama no waawan ardaade andudo hettino heba beyda andal faama maana bandi e haala luggidika kam e sirri haalaaji e ekkitinol majji kulal joomiraawo woni fuddam andal bahima tam famdinta hakkillo e janginol
Suleimana windi bandi di gam jangobe keban andal e hakkillo amma dume woni andal gongal himbe no jaha universite fa keban andal amma andal gal woni andal gal Suleimana haali do mumna neddo no wawallataade andudo baande o meeda yaade jangirde na ayyo o mo waawi ananni ko Suleimana wi na o wi kulal joomiraawo woni fuddam andal andal fuddata der jangirde wakkati ekkitoda jande e bindi andal fuddirta na kulal joomiraawo amma dume woni maana majjum seni ahuli joomiraawo ada yidi mbura mburndam be lojammo denne hunde fu ko gadata der mburndam ma jama horema idum weli joomiraawo na andal gongal kaw woni cubada der mburndam ma ko weli Allah hana jande dewte duudde woni andal gongal na wadude duubi duudi der jangirde na ada joji sanne a hala Allah wi'i kulal joomiraawo woni fuddam andal ada wawi latade lokotorojo jom andal amma seni ahulata Allah fu abahima ada wawi jangude dewte duudde amma seni ahulata Allah fu abahima tawte ameda yaade jangirde amma ada hula Allah ada yidimo ada tokkimo ada yidi weludemo der hunde fu ko gadata de nonnon Allah to neddo jom andal kettinibe edo jiddi hebude burndam belo jam Allah na se nonnon kettidini don men andal Suleimana der siryaji garoji en nanan do barke ne burdo der andal e hakkillo wodi en nanan kujje de joomiraa wanyi e do yidi en jangando dartido e bondo en jangando lesinaku e maunitare adilaku e refi adilaku jando e kargido en gi andume Allah wi'i do cede ardibe golle bagi kabbal birol sukaabe halaji men e kujje kewde gom denne seni adeedi mbura der andal e hakkillo bela Allah hettina bandi laamido Suleimana hala Allah wi'i denne seni goto modo heppi hakkillo mum fu ela lamdo heban gam lamdo kam woni ko kowo himbe fu faawoda tawa felda joomum ko elidum bandiraabe wakati men hanti jonin midon jetta on ga wakkati mo gattudon gam hettinaade men Allah barkin on mi leno wodir kaden do aya o kulal joomiraawo woni fuddam andal bahima tan famɗinta hakkillo e janginol.